Nagraki Chinese.
Jamani, shamba mvua ikinyesha, wakulima wanawaza kilimo. Mjini mvua ikinyesha, vijana wanawaza
mishe nyeto, 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 mishe nyeto.
Watoto elfu mbili we
wanadai we,
watoto wa tisini we
wanadai we,
watoto elfu mbili
we
wanadai we, watoto wa ready, ready. Watoto elfu mbili we
wanadai we,
watoto wa tisini we
wanadai we,
watoto elfu mbili we
wanadai we,
watoto wa tisini we
wanadai we.
For now.